السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كمسومو غنو continuationي وقت غونغريزا كمسومو وغوليكو متوي وغوغام بانتي إبسيرا متوسابي ريدا أبافوبا في كمسومو غو توالا إبسيرا بنو ومانغا غومفويا كفا nga situnasaalira na jeneza ne tulaga ku kusaalira jeneza naye tumusabirirawo omufu ne tulaga nga tumaze okuziika tusabirirawo omufu ku ntaana kwennyini ne tumala kudda waka mu kidaala ne tulaga embeera nga tugenze okulambula entaana ne tulaga n'ekiseera kyonna w'oba oyagalidde nga tekiriiko kifo kya nkizo ng'era tekiriiko kiseera kya nkizo wabarakallahu fikum kakati olw'okubanga era tuli kubigasa abafu baffe omutwe guno gugamba nti ddi atasaalidde ku jeneza lwasaalira omufu tugenda kuleeta hadithi ezikwata ku nsonga eyo lwaki zino tuzireese kubanga tufuna embeera ezifaanaganako bwe ziti ekisooka oyinza okulaba ng'oli afudde naye ng'abantu bonna mu nsi tebagenda kusobola kukola ki kumusaalira wano ku jeneza ye abaffe enzikirizibwa eyo gye mbandi okusaalira omufu waffe kati ekyokulabirako mu ggwanga tufiirwa basiraamu bannaffe n'eyo yonna gy'oba oli naye nga tosobola kugenda ku jeneza kusaalira abaffe osobola okusaalira omufu wonna w'oba oli n'ekirala waliwo ayinza okufa mayiti ye n'ebula oba agudde mu nnyanja oba bisolo bimulidde oba yabuzibwawo tusaba Allah atuwonye enfa ezifaanaganako bwe ziti nga tetulina mawulire gonna oba munnaffe oyo asaaliddwa oba tasaaliddwa oyo ffe tukola tutya ebigambo byaffe insha Allah yeyo namuziga kwe bigenda okwetoloolera hadithi gye tugenda okutandikirako ya Imam Muslim eri mu Sahih Muslim ya 479 يبقى الصحابة يتبقى أبو هريرة سبع الله مسيمي يقام أن امرأة سوداء ولوم شارع يرمد غفو كانت تقوم المسجد يلي آيورا كساسلو ممزكتي ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوم بك نامنون ياكو فسأل عنها نابوزكوية أما كرو أبوزم الصحابة أمشارويو فقالوا ماتت ومقالت يا رسول الله يفع قالوا كتسالي بغامبا أفلا كنتم أذنتموني سنغمو أمبك دي سنغمو أتغيز الزا فكأنهم صغروا أمرها صحاب أبو هريرة تغامبا تبالي نغي سونغا يباجي توارانغا امبيو فوبا نغي انتونو تيهاي رموزكتي فقال النبي نابغامبا صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها mundagirira awali entaanaye fadalluhu ne bamulagirira we yali fasalla alaiha n'agenda n'agisaalira enki entaana oba jeneza n'asaalira omufu oyo thumma qala bwe yamala n'agamba basahaba abaaliwo inna hadhihi alqubura entaana zino ze mulaba mamlu'atun dhulmatan zijjudde ekizikiza ala ahliha eri abantu abazibeeramu wallahi kuba mu ekifaananyi ng'oli eyo wekka akazikiza akakwafu akasinganaako ekiro wa inna allaha azza wa jalla ne allah ow'ekitiibwa yunawiruha lahum abateera entaana abateera ekitangaala mu ntaana ezo bisalaati alaihim olw'okubanga mbasaalira hadithi eyo ya imaamu muslimu ya 479 kati ekibuuzo kibadde kigamba dirwe enzikirizibwa okusaalira omufu nga tali maaso gange dirwezikirizibwa kubanga sobodde genda oba musaaliridde katugamba nti yeye mbeera esoose era nga situnagifunamu byakuyiga byenjagala tugifunemu njagala okugamba nti mumadhehebu amasunni agamanyiddwa oba agakyaka ennyo ana aga Abu Hanifa n'aga Maliki n'aga Shafii na Imamu Ahmad mumadhehebu ago mulimu amadhehebu agamu agagamba nti tokkirizibwa kusaalira mufu kye kimu ogenze ku ntaanaye oba togenze eyo nga yafata saliddwa tokirizibwa nga madhehebu ga Imamu Maliki rahimahullahu ta'ala. Era wano twagala okubiririza abasiraamu nti obusiraamu tubujje ku qala Allahu qala Rasulullah, awo ba imamu batuyambako obuyambi okututegeeza Allah kyeyali atulaliseeko n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam, n'ebyo nabye batusomesa tebyaggwayo. Era Imamu Maliki yatanwa mu nsonga eno nti ne solatul ghaibi teriyo mu busiraamu. Yomu ku ba imamu eyali namba bbiri ng'oggyeko Abu Hanifa. Bino byonna ebitabo nga Bukhari, Abu Dawuda, Musnadul Imam Ahmad n'ebirala ebya hadithi byali tibinnajjawo nga hadithi ziri mu bantu. Era ebitabo ebyakyakennyaawo byali biwandiikiddwa kyali kikye ekiyitibwa Muwatta Malik, n'ekitabo ekirala ekya Imamu Abu Hanifa ekiyitibwa Musnad al-Imam Abi Hanifa. N'olwekyo twagala okugamba nti Imamu Malik rahimahullah kiyagamba nti omufaata aliwo tebamusaalira hadithi eno ekizzaayo. Era ye Imamu Malik yennyini yagamba kullu wahidu minna yukhti, buli omu muffe asobola okutanwa. Wayusib atola anayogera ekituufu n'agamba nti illa sahibu hadha alqabr, okujjako nnyini ntaana eno. Era okutusalo yasonga mu ntaana ya nabbi sallallahu alaihi wasallam kuba naye yali ali Madina. Ekyo nekiraga n'okulaga nti okusonga mu ntaana si kikyamu mu busiraamu, ne bwabanga entaana yoyo gy'osongamu wa kitiibwa ekyenkana wa mu kalica eya wano. Bagamba osonga mu ntaana gugobaddako okuziika mu kitundu ekyo, n'ebyo bigambo biwanuuze. Imamu Maliki nga yasonga muya nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atafiirawo. Naye kye mbadde njagalamu ng'ekyokuyiga nti bannange, ono nabbi sallallahu alaihi wasallama yamusaalira n'ennaku ziyiseewo. Era hadithi endala zaatula nti baada ayamin, yabuuza omukyalo oyo nga wamaze okuyitawo ennaku. Hadithi nyingi nnyo ezogera ekigambo ekyo, kitegeeza ye yali taliiwo. Era kino kiyagamba nti singa mwantegeezezza waliwo amadhehebu agaagamba nti okusaalira omufa nga bamaze omuziika kyali kyeyawulidde nabbi sallallahu alaihi wasallam, nga batunuulira nnyo ekigambo kino ekigamba nti singa mwantegeezezza, nga bagamba nti kitegeeza nabbi yali yeeyamye nga yeetemye nadhiri okusaalira omukyalo oyo, guno olwekyo yali atuukiriza nadhiri. N'ekyo kyanukulibwa mu ngeri bbiri. Esooka ti mu hadithi eyo mwennyini ekyabuusibwa amaaso mulimu hadithi egamba mu njogera ezitali eno nti basahaba nabo baasaalira n'ennabbi sallallahu alaihi wasallama omufooyo, baasaalira n'ennabbi sallallahu alaihi wasallama omufooyo. Kati singa kyali kyeyawulidde nabbi ate kyalize kitya ng'ate basahaba nabo eswala eyo baagisaala. Hadithi ye yava ku Yazid ibn Thabit, Allah amusiime, mugiwulire egamba, mugiwulire eno gyeggwera. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti illa adhantumuni biha, singa mwantegeezezza nti omukyalo oyo yafuddeya. Qalu, namugamba nti ya Rasulallah, tetwakutegeezezza, wabadde weebase, netutaagala kusumbuwa. Okutuusa nabbi yabagamba sallallahu alaihi wasallam la tafaalu, temukikolanga. La yamutanna fiikum mayitun, tewabanga mufu afudde mumwe. Makuntu baina adhuhurikum, ebbanga lye nnaamalanga nkyali nammwe. Illa adhantumuni bihi, kujjako nga muntegeezanga. Awo bonna yali abeetemeddeko nadhiri. Fa inna salati alaihi lahu rahma, okusaalira kwange kwesaalira omufu kiba kyakusaasira gyali. Qala, oluvannyuma ata alqabra, omubaka yagenda ku ntaana. Fasoffana khalfahu, n'atusimbye ennyiriri emabega we. Wakabbara alaihi arbaa, n'amuleetako takbiira nnya. Mulabye mu njogera ya hadithi eno eri mu kitabo kya Imamu Ahmad eva ku Yazid ibn Thabit ya 179, sahaba atugambye Yazid ibn Thabit ti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusimbya layini emabega we. Kakati amadhehebu agaagamba nti kino kyali kyeyawulidde nabbi sallallahu alaihi wasallam, munga kizimbiddwa ku kigamba nti yagamba nti singa mwantegeezezza, n'olwekyo kyali kitegeeza nti yali yeetema nadhiri, ekigambo ekyo si kituufu n'akatono. Era mu nsonga eyo ekigambo kya Imamu Maliki tekirina kutwalibwa. Abantu abali mu madhehebu ga Imamu Maliki simanyi kati kino baba kikola batya, nga bali mu UAE, nga bali Sudani, nga bali mu Morocco, abali mu mawanga ago simanchi no bayinza kikola nga hadithi ze necha sanguliza ddala nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yakole kigambe ekyo. Waliwo kitabo kiyita al-kashful mushkil, okubikkula ebibuzaabuza, min hadithi sahihain, mu hadithi ziri mu Bukhari na Muslim, kyamanyi ayitibwa Jamaluddin Muhammad al-Juzi al-Jawzi, yafa 597 mumbala ya Masenguka. Bwe yali ayogera ku hadithi eno gyetuvaako yagamba, wa fi hadha al-hadithi, mu hadithi eno dalilun, mulimu obujulizi ala jawazi salati ala al-qabr, obukkiriza okusaalira ku ntaana, wa i'adatuha, n'okuddamu okusaalira omufu ku ntaana, fi haqqi man lam yusalli, ku ludda lw'oyo aba teyasaalidde, ku ludda lw'oyo aba teyasaalidde. Nga sinaba kunyonyola kino nti ku ludda lw'oyo aba teyasaalidde, njagala kusooka kunyonyola ekigamba nti agambye nti muhadithi mulimu obujulizi obulaga nti osobola okugenda ku ntaana n'osaalirayo, naye tosaala swala zino za bulijjo ezirimu okutama n'okuvunama. Sala zino swala ezejjeneza ezitalimu okutama na kuvunama. Oba oli awo kyalina kigendererwa kya Allah, swala ya jeneza agikuulemu okutama n'okuvunama, kuba yali amanyi nti tugenda kusaalira jeneza ngeri tuli mu maaso gaffe bwe tuba tukisobodde, oba tujja kugenda ku ntaana. Naye okuvunama ng'entaana nga mayite ekuli mu maaso, okukutama ng'entaana nga mayite ekuli mu maaso, kisobola okulowoozesa abatali basiraamu nti abasiraamu basaba abafu. Ekiraa kyagambye mu hadithi eno agambye, wa fi hadha alhadith, ono Jamaluddin ibn Muhammad al-Jawzi bwe tugambye yafa 597 yagamba nti hadithi eno dalilun, mulimu obujulizi ala jawazi ssala, okusaalira omufu ala alqabri ku ntaana, wa i'adatiha, n'okuddamu okusaalira omufu fi haqqi man lam yusalli, ku ludda lw'oyo aba teyasadde teyamusaalidde. Amakulu bayinza omuleeta nga tebannamusaalira kyakulabirako ne bamuteeka wali ku ntaana, tukkirizibwa omusaalirirayo ne bwe tuba tuwolekedde ntaana. Nabbi ki yagamba sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila alquburi, temusaalanga nga mwolekedde ntaana, yali ategeeza ziri swala ndala so si zino. Ekigambo kyagambye omumanyi ono nti wa i'adatuha, muhadithi mulimu obujulizi, tukkirizibwa okuddamu ne tusaalira jeneza fi haqqi man lam yusalli, ku sayidi y'oyo atannasaala, kyayise okuddamu ategeeza nti olwedde baasoose ne bamusaalira w'otaabadde, naye olw'okuba tiwabaddewo kati ogenda kuddamu omusaalire. Ekigambo ekyo mukitwale nga kikulu nti abasiraamu bonna abali gye bali ne mumanya nti waliwo munnammwe yasaaliddwa, yenna ayagala okuddamu okumusaalira nga yasaaliddwa oteekwa kugenda ku ntaana. Naye okusinziira wonna w'oba oli n'osaalira omufu gw'otaasaalidde, naye nga yasaaliddwa, kino kye ŋŋambye naye nga yasaaliddwa, nkirumisaako n'ogwa waggulu olw'obukulu bwakyo, kiba kikyamu. Mu simple words ŋŋamba bwe nti, nga nzimbira ku hadithi eno n'ebigambo by'abamanyi, nti omufu omanya nti abasiraamu baamusaalidde, n'oba ng'oyagala omusaalira genda ku ntaana ye. Kati ng'abafa mu Uganda mune mawanga amalala nga tosobodde kugenda obagenda kumusaalirira, tokkirizibwa kudda muzikiti ne muyimirizawo salatu janaza ne mumusaalira, okujjako ng'ogenze mu ntaana. Okumanya ekyo kikulu, ogenze ku ntaana, okumanya kikulu nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bamuweera amawulire gano si weewaali entaana, naye yasalawo n'atindiga olugendo n'agenda ku ntaana n'amusaalirira eyo. Singa kyali nti wonna w'oli osobola okusaalirirawo n'ekyo kye yaalikoze. Kubanga imamu waffe Aisha yatugamba radiyallahu anha ti ma khuyira rasulullah, mbaka tiyaweebwanga choice bbiri sallallahu alaihi wasallam illa akhtara aisarahuma, kujjako nga ku choice ebbiri ziyabanga nazo yalondangawo esinga obwangu. Kati wano waliwo choice y'okusaalira omufu wonna w'oba oli nga togenze ku ntaana, ne choice y'okugenda ku ntaana, naye yalondawo kisinga buzibu. Mama waffe Aisha atugamba ti malam yakun ithma, ekisinga obuzibu ekyo bwe kyabanga nga si kyonoono. Amakulu kati ku kesi gye tuliko, okugenda ku ntaana si kyonoono, yasalawo n'agenda ku ntaana gye yamusaalirira. N'okyayinza okigeraageranya n'ekigamba tusobola omusaalirira wonna w'embandi ne sigenda ku ntaana, ekyo si kituufu. Era twagala okujulukuka tugende ku nsonga ate ey'okusaalira gwe batasaalidde, eyebadde kusaalira gwe basaalidde. Gwe basaalidde gwegenda ku ntaana, gwe batogeze ku ntaana, tujja kuwa amagezi g'oyinza okukola insha Allahu tabaraka wa taala. kabaka owa Ethiopia eliyaya itibwa Najashi manyiba kabaka baina titles zawe ngabo bwuliro wa owa wanonti kabaka owa owa Ethiopia kumuleme kwa Nabi sallallahu alaihi wasallam eyaliyo bali wamuita Najashi buli kabaka bamuitanga Najashi niye bangana erinyalye kati yo erinyalye bamuitanga Ashama Ashama bwe batu bali bamuita erinyalye ngabo bwulira ati wolo kabaka obaba muita Fahadi obaba muita Abdul Aziz obaba muita Mutebi ninga ina title nti ya kabaka ninga agamanyage agalina kakati nono yafago tugenda okwogerako bwe bayita Ashama ninga title ye yali ayitibwa Najashi yali mugwanga kati lya eritibwa Ethiopia kolo lyali lizingiramu Eritrea kati ye kufula kukiko Ethiopia omusajja oyo saballa amsasire teyali sahaba niwakubadili ya sila mkakumulemi kwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam niicha amulemesi ukubasu sahaba nabali wa mubatabiina chava kukubati tiyaraba kun Nabi sallallahu alayhi wa sallam atenga inakiriza Nabi sallallahu alayhi wa sallam echimu sula kudara na afuka sahaba kwekulaba kun Nabi sallallahu alayhi wa sallama naba anga amukiriza ila nafa anga amukiriza na yonu bambi tiyaraba kun Nabi sallallahu alayhi wa sallama chitegeza afanagana kudala naba silamu abanji batabiina abakiriza Nabi sallallahu alayhi wa sallama kumulembe kwe nenga tibamulavyeko nabu mbamanyi omaline Uwais al-Qarni yali mugwanga eria Yemeni kakati twagala obale tirayo hadithi nga sahaba oyo bweyafa sora ate muise sahaba Najashi bweyafa tabi'i oyo yafira munsi omutali basilamu yafira munsi omutali bachi basilamu ne Nabi sallallahu alaihi wasallam tiwali ngeri yali ayinza kukitegeera okujja konga Allah ya mutumide malaika Jibrilu ne mretera obubaka era Nabi sallallahu alaihi wasallam yali Madina sallallahu alaihi wasallam amaulide ne gamutuukako okuveri Allah nti munnamwe afiridde munsi eya shiriki hadithi ezimu zigamba munnamwe afiridde munsi eyobukafu ekyo kibaki kijjayo ekigamba katugenda kwogera kwatasaaliddwa kuba ekyo ekigamba nti afiridde munsi eyobushiriki obasi afiridde munsi eyobutakkiriza kyayina obubaka bwekiweereza amakulu nti omuntu oyo yali takoze eki tasaaliddwa Nabi sallallahu alaihi wasallama n'agamba abasahaba nti muyimuke tumusalire nga bwe tugenda okulaba hadithi bwe baayimuka Nabi n'abakulembera sallallahu alaihi wasallama era hadithi ezimu ziraga nti baamusalirira fi musalla aljanaiz mu kifo we baali basalira jeneza era wano abamanyi bwe baagamba nti kiba kya sunna ne wabaawo ekitundu we basalirira jeneza naam baamala omusalira batugamba nti baamuleetako takbiira nnya baamuleetako takbiira nnya nga mu maaso tewali kiteereddwawo paka lwe baakomaawo okuziika kwali kwaggwa dda hadithi eyo njagala obaleetera enjatula yaayo naye nga ge gagabadde amakulu gaayo nga kikye tuyizeemu tuyizeemu ekigamba nti omuntu yenna aba afudde eno hadithi yagamba nti afiiridde mu kitundu ekya shirike oba afiiridde mu kitundu ekya kufuru eky'omuntu abantu abatakkiriza busiraamu kiba kitegeeza oyo tuba kitukakatako okubanga tumusaalira solatul ghaib sola y'omuntu ataliiwo nga bwe basaalira Najashi naye bw'aba oli asoose nti baamusaalidde tugenda ku ntaanaye naye wano Nabi sallallahu alaihi wasallama teyaguva Madina agende ku ntaana ajje Makka asale Red Sea ajje mu Ethiopia asaalire Najashi oyo nedda naye yamusaalirira wonna waabaali kino nekitutuusa ku kigamba nti omuntu yenna gwe tumanyi nti yafudde naye ne tutafuna bukakafu nti yasaaliddwa tukkirizibwa omusaalira solatul ghaib wabula kati ga muganda waffe Eid Amin Dada yafiire mu ggwanga erya Saudiya nga twakakasa nti baamusaalira oyo tetukkirizibwa ate wano Uganda kumusaalira niwankubadde nga kyakolebwa lwaki kubanga ye yali afaanagana n'oli Nabi sallallahu alaihi wasallam gwe yagamba timundagirire entaana ye oyo yali afaanagana n'oyo anafu abaali agadde omusaalira nga tuli Saudiya naye nga sitwabaddewo nga bamusaalira obanga tuli mu Uganda twali badde tutindigga lugendo ne tugende Saudiya ne tumusaalira ate kitasoboka kakati twagala okwebuuza nze atasobodde kugenda ku jeneza gye basaalidde nina kukola ntya musabire dua yonna 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 mu dua zembagami ezokusabira abafu ajja kuba aganyurwamu neto gama nti bannayi tugenda kusalira jenezi etaliwo ate agwomanyi teyasalidwa ng'obukakafu buze yafiira mu nnyanja maiti yabuze oyo musalirire wonna w'obaoli naye togunjanga n'ogamba nti mu maaso katuteekeyo omuggo kuba bangi bateekayo omuggo mu maaso mbu nga kikiikirire maiti gye bagenda okusaalira tekiriiwo ku nsonga yoono asaaliddwa nga teyasaalirwa imaamu al-Khattabi rahimahullah mumanyi bulungi wa kyasa kya kutaano yakola comments ku kitabo kya imaamu Abu Dawuda ekiyitibwa Sunan Abi Dawuda bwe yali ayogera ku kigambo ekyo yagamba nti la yusalli ala al-ghaib ataliwo tasaalirwa illa idha waqa'a mautuhu okujjako ng'okufa kwe kubaddewo bi ardin nga kubadde mu nsi laisa fiha man yusalli alayhi nga mu nsi eyo timuli amusaalidde kati nga Najashi oyo tuddamu ne tumusaalira solatul ghaib kubanga mu nsi eyo timwalimu baamusaalira naye kati wano mu Uganda seeka afudde e Kampala ng'oli Kasese oli Arua tomusaalira kubanga tekikwanagana tekifaanagana na kya Najashi kifaanagana n'oli mukyala wastahsanahu ruyani imaamu al-Khattabi agamba nti n'omuyivu omulala eyaliwo olubereberwerwe ayitibwa arruyani minashafiiya eyali mu bagoberezi ba madhehebu ga imaamu shafii naye bwato bwe yagamba era imaamu abu dawuda rahimahullahu taala bwe yaleeta hadithi eyo mu kitabo kye sunan abi dawuda yagamba nti baabu omulyango assalati ala almuslim okusaalira omusiraamu yalihi ahlu shiriki nga miriraano gye bantu bashiriki fi baladin akhar ali mu kitundu ekirala bwegutyo bweguli era bweguli n'okuba akakiiko akeekalakkalira mu ggwanga erya saudiya akafulumya fatawa akayitibwa lajina daima era mu kitabo ekiyitibwa fatawa lajina daima omuzingo gwa 8 peji 18 nabo bwe batyo bwe baagamba nti kikkirizibwa okusaalira omufu bwe tumanyi nti teyasaaliddwa nga Najashi bwe yasaalibwa bwe batyo baayanukula wa barakallahu fiikum hozi n'ekirala baababuuza ekibuuzo kino ekibuuzo kyali kigamba nti li jaddatun tuwufiyat nina jjajjange yafa walam usalli alaiha naye saamusaalira wa ana fi nafsi almadina naye nali mu kibuga kyekimu ekyo haithu dafanuha kubanga baamuziika kabula huduri nga sinnajja wa hiya alana mutawafiya mundhu 3 sanawat kati yafadda waisa emyaka 3 fahal alaya shei waliwo kyonna kyenyinza omukolera era akakiiko kayanukula mu kwanukula nga kagamba nti ekyo kikkirizibwa ekyo kikkirizibwa saagala fatwa yonna jiddamu naye bwegutyo bwe guli baasooka mugamba nti engeri gye wali mu kitundu yajjawo mu yafiira wali osaana kugenda mu kitundu ekyo n'oba ng'omusaalira naye bw'oba nga tewakikola okkirizibwa omusaalira naye mata ng'ogenze ku ntaana genda ku ntaana ekyo nga kiwedde imaamu Ibnu al-Qayyim al-Jawzi ne omusomesa we Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala nabo bwe batyo bwe baagamba kimaiti yonna gye tukakasiza nti teyasaalirwa tulina kugisaalira ne bwe tuba tetugenze ku ntaana oba ne bwe tuba tetutadde maiti wali maiti tuba tetutadde maiti eyo mu maaso gaffe naam imaamu Ibn Qudama rahimahullah mu kitabo kye kiyitibwa Al-Mughni muzingo gwa 2 peji 195 yagamba nti watajuzu salatu ala al-ghaib kikkirizibwa okusaalira ataliwo fi baladin akhar mu nsi endala binniya ng'oleese enniya fayastakbil alqibla neyolekera ekibula wayusalli alaihi n'omusaalira kasalatihi ala hadir ng'asaalira omuntu aliwo wasawau kana almait fi jihati alqibla kyekimu omufu oyo atunudde mu qibula au lam yakun oba nedda wasawaun kana baina albaladaini masafatu alqasr kyekimu awali maiti eyo naawe w'oli ng'ebbanga eririwo osobola okusaliramu essola au lam yakun oyo ebbanga tiriweze eryo wabihatha qala alimamu shafii era ne imaamu shafii bwato bwe yakola ki bwato bwe yagamba n'olwekyo njagala okumaliriza nga ŋŋamba nti tukkirizibwa okusaalira maiti etali wetuli mu ngeri bbiri engeri esooka bamusalide genda kuntana. Engeri yokubiri ali mu kitundu omutali basiramu bamusalide genda kuntana. Mawe musalide onawo boli ba hadithi ya Bukhari ne Muslim bwechi bwe yatugamba kharaja ila ashabihi yawma mata an-Najashi nabbi yagende liba sahaba be an-Najashi lwe yafa faqala lahum tusali ya bagamat inna akhakum mazima mganda wamwe mata bi ardi kufrin afiri de musi yobukafu omu fasallu alayhi muyimirira mu musalire riwaya zibu zikobawe dala zigamba twadde mabegawe namuleta ko takbira nya ngera maso gafe waliga wali maiti nolwekyo ensonga eyo njagadde njikomyawo insha Allah nga tugamba nti bwe muwuliranga yenna afudde oba musanze bamaze omuziika mugende nga ku ntaana mu musaalire bwe kiba tetukisobose mumusabire edduwa yonna gy'aba ali naye okuyimirira muzikiti mu musaalire salatu janaiz nga mumanyi nti bamusaalidde kyetaaga nga omaze kuleeta bujulizi ku nsonga eyo fe okusoma kwaffe wekukyakomye bwe tutannafuna posi n'ekirala kyenjagala okwongereza ku ekyo tuwunzike tugende tekiriiko bbanga gere tuwayise myaka kumi oba myaka esatu nolwekyo sikyakkirizibwa genda ku ntaana kusaalira yafadda oba sikyakkirizibwa kusaalira eyafedda bwe baati bamusaalira nedda tekiriiko kkomo wabula abamanyi batugamba nti bw'aba weyasaalirirwa abamu bagamba bw'aba weyasaalirirwa nga mateeka g'obusiraamu gaali gakkwatako ag'okusaala makulu nga wali owezezza emyaka omusanvu sorry bwe kibanga wali mubasaala si mateeka ga busiraamu kukwatako bw'obanga wali mubasaala nga nabi we yatugamba sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisolati lisabin mulagire abaana bamwe basaale nga bawezezza emyaka musanvu bw'oba oli min ahali sola mu bantu abasaana okusaala nga bwe baziika omufu oyo tewaliiwo n'ojja luvannyuma ne bw'oba oli myaka asatu oyo tomusaalira kubanga bwe bamusaalirira amateeka gaali tegakola ki tegakkwatako amakulu tetuyinza kugamba nti wamisinga farudhu kifaya farudha y'okumalirigana naye amateeka bwegaba gaali gakukwatako ng'otuuse mu myaka egy'obukulu awo essola y'omufu bwobanga tiwamusaalira okkirizibwa okgenda n'obusaalira abamanyi abamu batunulira kigamba nti kukakatibwako mateeka ga ssola makulu ng'otuuse emyaka nga 15 oba wa mwana wa bulenzi abalala baga ntya abooba ng'otuuse min ahali ssola mu bantu essola bekwatako ku bigambo ebyo 29 bekisingako obutuufu kutwala kigamba nti bw'oba otuuse mu bantu abasaana okusaala kubanga omufu oyo singa waliwo ng'oli wa myaka 7 wali osaana omusaalira nolwekyo ensonga ezo njagadde insha Allah tuzitangaze olw'ekibuuzo ekibadde kigamba nti bannange abantu abatasobola kugenda wafiiridde mufu fe tukkirizibwa mizikiti gyaffe omusaalirira we tuli kyanukuddwa bwe kityo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.